shoppe from first watch to black and white mother phansi hadi wesenkanyana uyashisa lo mntwana ufake fridge mengaphola umbeke sifubeng 24 hours manje ake show zonke mana ngizona pa phansi komplet sikhuluma kanjani kanti kumkahle bafana sathi manje